gambate renugol jaye fati bilso kulle mu en fulato kulle ko gollorte kurano endan dum woni ko biyetan Mukhtar Mohamed Leyma mili ko jojjini hunde wetende ratcom
ratcom c'est une invention
ratcom sigilo gollirde are nyenyal jaamani non gadaade gan renude ladde e jaye are balli roje do himbe bilsu ladde e jaye mu hano min gidana ko watta are gollirte ittoje curkiji bondi fu boppe dalila odu wadi ko min cingi sigilo keso o miden gidi du himbe duniyaru fu andanam
sen wama jonin kolla tindinol ratcom on endam noy neddo waawi faamurde dum
Ratcom sigilo waylude are andade gollirtede do laabi yaha wartaji himbe are mu en ko watta masinaaji burtinoji turkiji bonnoji ladde e jaaye fu bo paama na baylamo deni Allah wadi sigilo amin o nangi hakkilo himbe to loreji e masinaaji mabbe fu ittata turki kadi ladde e jaaye mabbe bodan gan ko surtinta ko boni fu wala no gollire kadi ba kampaniiji meden e masinaaji mu en fu turtinta ko boni kadi
e electronic
Chagal dubi no gayni ena ko dun jojjina hande de endan non himbe gonno jogori dum
non mais les gens ont toujours dit que
himbe der taykaki mu en ki sage gii ko sigila ono wodi sanne amma ko jojjinamu kan woni hoya sanne dundu wadi kono tidi o singo do der leede meden afrique amma deni o singake no wodiri ladde e jaaye meden fu buura dun nafandu warobe gada meden
pour la génération à venir
do en niger mais non dun wawi golliterede
dalle kadde ngi menyala
ki sigila nyame nyala min gidi gollude mu gam min burti na ngari hubere nyameden misali der nokkure lumo le natorde jipporde lanaji piroji dundu gan jabbade werbe leydi meden warobe hawrine fedde dental leede afrique gada hawrine dendu golle demin gadota deedu no bawi wurtinde inde jipporde lanaji piroji meden de caka hubere nyame har lumo le tondu min gadan kulle gan hollude alama sigile ratcom o heba warobe hawrine den nyamminamu de rabbinol hala no duro ko watta himbe leede duniyaru fu hakkiloji en kuwita har nokkure worre do nyameedu latoto nokkure to himbe garta jilo ewa beedari duno gancede dum waddanta leydi meden
c'est l'argent qui va rapporter